waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
shirkadda sharciga Morris Blackburn ayaa dacwad sharciyeed ka gudbisay shirkadda diyaaradaha Qantas taas oo ku saabsan macluumaadkii laga xaday bishii hore markaas oo malaayiin macaamiishooda ah xogtooda lagaga xaday weerar dhanka internetka ah Morris Blackburn ayaa ku eedeysay Qantas in ay jabisay sharciga qarsoodiga iyaga oo sheegay in ay ku guuldareysteen xafidada xogta macaamiishooda maamule qareen Lisi Oshi ayaa sheegtay in qof kasta oo xogtiisu uu dhacaasi saameeyay iska diiwaangelin karaan raahdee dacwadan bar Instagram ah ayay ku sheegtay in sharciyada qarsoodiga macluumaadku u baahan yihiin dib u habayn
I think like many Australians I don't think our privacy laws are good enough.
Ilama aha sida dad badan oo kale oo Australian ah ee qabaan in sharciyada xafidada xogtu sidii la rabay u shaqeynayaan iyo in shirkaduhu u shaqeynayaan sidii aynu ka fili lahayn oo ah inay xafidaan xogteena ayay tiri. Kor u kac lama filaan ah oo ku yimid heerka shaqalaanta Australia ayaa looga cabsi qabaa in ay kordhiso fursadihii dhimista heerka dulsaarka ee dhowaan la filayay. Hay'adda Australian Bureau of Statistics ayaa sheegtay in ay heerka shaqalaantu kor uga kacday 4.1% oo ay gaadhay 4.2% bishii Juun. Tan ayaa rajo u noqotay dadka guryaha ku qaatay deynta iyaga oo qoodareynaya in heerka dulsaarka hoos loo dhigo. Inkasta oo natiijadan kororka shaqala'aantu ahayd mid lama filaan ah, haddana dhaqaalayahan hore oo u shaqayn jiray bankiga dhexe, Luke Hartigan ayaa sheegay in natiijadani buuxisay saadaashii banka. Ciidamada gurmadka ayaa helay burburkii diyaarad yar oo la waayay kadib markii ay ka duushay garoonka magaalada Wangaratta oo ku taala waqooyiga bariga Victoria galabnimadii talaadadii ina dhaaftay. Qayladaanta ayaa yeedhay kadib markii uu David Stevens oo diyaaradda waday uu imaan waayay garoonka Moruya oo ku taala koonfurta fog ee New South Wales. Booliska ayaa sheegay in helikopter nooca samata bixinta ahi ka heshay burburkii diyaaradda la waayay buuraha la yiraahdo Snow Mountains halkaas oo sida la sheegay aanay xaaladda cimiladu wacnayn aragtiduna ay daciifahayd. Weli waxaa la raadinayaa ciddii soo abaabushay dabkii lagu tuuray sinagoog ku yaala magaalada Melbourne iyada oo horay nin loogu soo dacweeyay in uu soo xaday baabuur lala xiriiriyay dhacdada. Booliska ayaa sheegay eedayntan ah in baabuurka la soo xaday lala xiriiriyay weerarkii lagu qaaday Adas Israel Synagogue oo Melbourne ku yaala bishii December iyo weliba dhacdooyin kale oo waaweyn. Ma jirto ilaa hadda cid lagu soo oogay dacwad ku saabsan dabkii iyada oo uu ninka 23 jirka ah yahay qofka koowaad ee lala xiriiriyay weerarka. Kusimaha Premierka Victoria, Jacqueline Symes, ayaa soo jeedisay in aanay tani ahayn dhammaadkii baaritaanka. Nin shaqaale hore ka ahaan jiray meel dhagax qod ah ayaa dacwad lagu soo oogay ku saabsan dil lagu eedeeyay inuu u geystay haweenay ah dadka waddanka loogu yimid oo deganayd Cape York 19 sano ka hor. Haweenaydan oo arrimo dhaqan awgeed loo yaqaanay Miss Bernard, da'deeduna ahayd 23 jir, ayaa markii ugu dambeysay lagu arkay hotel ku yaala tuulada Cowan 2013. Waxaa si hubaala'aan ah loo sheegay inay halkaa ka raacday Thomas Maxwell Bynes oo 63 jir ahaa iyaga oo isu raacay meeshii uu ka shaqayn jiray. Ninkan ayaa bishii January ee sanadkii hore lagu soo dacweeyay in uu dilay gabadhaas iyadoo ilaa hadda xabsi lagu hayo. Wasiirka adeega bulshada Tani Plippersek ayaa sheegtay in ay jiraan wada xaajoodyo socda oo ku saabsan hoggaamiyihii hore ee xisbiga Labourka Mark Latham oo hadda New South Wales ka ah xildhibaan. wadaxa joodka ayaa ku saabsan in sawirka Mr. Latham laga dejiyo gidaar ay suran yihiin sawirada hoggaamiyayaashii xisbiga Labour-ku. Natalie Matthews oo ah lamaanihii hore ee Mark Latham ayaa ku eedaysay inay kala kulantay xad gudubyo iyo darxumayn joogta ah iyada oo raadinaysa ama raadsanaysa amar booliis ama maxkamadeed oo ah in ay ka nabad gasho. Fariimo ayaa la daabacay la sheegay in uu Mark Latham gudaha baarlamaanka uga diray Miss Matthews kuwaas oo ahaa sawirro iyo erayo sharaf dil ku ah xil dhibaanada haweenka ah. Laakiin Mr. Latham ayaa beeniyay labada eedaymoodba. Miss Plippersek ayaa barnaamijka Today Show ee warbaahinta 9 u sheegtay in sida caamka ah dhaqanka noocaasi sababo in qof laga cayriyo shaqada.
Well, I think the behaviour is the sort of behaviour that would get you sacked in any other work.
Waxaan u maleynayaa in habdhaqankaasi yahay mid ka ayrin lahaa goob shaqo oo kale, laakiin waxay u badan tahay in ay ku jaanguan tahay wixii aan ka aragnay Mark Latham dhowrkii sano ee la soo dhaafay. Waxaan ula jeedaa waa ninkii Rosie Batty oo ahayd Australian of the Year oo wiilkeediina lagu dilay rabsho guri oo aad u xun ku sheegay in ay dagaal kula jirtay ragga. Haddii uu jiro ama aad taqaano cid la kulantay dagaal farxumayn iyo wixii la mid ah, waxay kaalmo ka raadsan karaan telefoonka 1-800-777-72 ama booqan karaan 1800respect.org.au. Madaxweynaha Suuriya Ahmed al-Sharaa ayaa ku eedeeyay Israa'iil in ay isku dayayso kala qaybinta waddankiisa isaga oo ku dhaartay inuu difaaci doono dadka laga tirada badan yahay ee Druuska loo yaqaano kadib markii xabad joojin oo Mareykanku dhexdhexaadinayay ay u hakatay dagaalo u dhexeeyay ciidamada dawladda iyo dagaalyahanada Druuska awgeed. Xoghayaha warfaafinta ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Tammy Bruce ayaa sheegay in Mareykanku aanu taageersanayn weeraradii u dambeeyay ee Israa'iil.
I can tell you regarding Israel's intervention.
Waxaan ku sheegi karaa in arintan ku saabsan faragelinta Israa'iil ee duqeynta ah aanu Mareykanku taageereynin. Waxaanu Israa'iil iyo Syria ula shaqeynaynaa hab diblomaasiyadeed oo heerka ugu sarreeya ah si ay labadooduba wax uga qabtaan dhibaatada hadda jirta oo ay u gaaraan heshiis. Maantana saadaasha hawadu waa sidan: magaalada Perth ruuxyo 19, Adelaide qayb ahaan daruur 15, Melbourne inta badan qorrax 15 digrii, Sydney ruux ama 27, iyo Brisbane oo ah ruuxyo 21 digrii. Maantana halkii dollar Australian waxaa lagu sarifayay 5.60 oo dollarka Mareykanka. Warkeena intaas ku dhan yahay.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a ee SBS Somali.